Fukushima ana nziza ntiwigez'untererana wabanye nanjye kuva nkivuka wambereye igisubizo iyo tutaba kumwe sinkibagiriho wowe mana nzima ahakomeye wahabaye inganji utubere igisubizo ndagushima mana nziza kuko wambeshejeho wabanye nanjye mu buzima reka mushime ndagushima mana nziza kuko wambeshejeho wabanye nanjye mu buzima reka mushime. Nihoni wembikesha nta n'ubuto nifite ari na benshi bari beza bagiye tutari kumwe muri wowe nahabanye imbaraga ziruta izindi zose ibikomangoma biguha impundu kukuri umwami w'abami ndagushima mana nziza kuko wambeshejeho wabanye nanjye mu buzima reka mushime ndagushima mana nziza kuko wambeshejeho wabanye nanjye mu buzima reka mushime. Nzareka kukuririmba kubw'iyi impano wampaye sinzahwema kukwamamaza kubw'ibi byiza byose iyo nkuvuga ndanezerwa ibyishimo byinshi bikandenga maze umutima wanjye ukuzura umunezero ndagushima mana nziza kuko wambeshejeho wabanye nanjye mu buzima reka mushime ndagushima mana nziza kuko wambeshejeho wabanye nanjye izumi zanjye ndagukunda kubw'urukundo rwawe watwitangiye ku musaraba kubera ibyaha byacu ndagushimira urwo rukundo igiciro cyinshi turagusaba ngo utubabarire kubera ibyaha byacu ndagushima mana nziza kuko wambesheje